kunifundisha wananiambia mimi ni malaika ninawapendeza wote wananiwaza siwezi wakata njaro za umanufa
he's trying to blind you girl he don't really love you
usidanga nike umwambie aji
Times I told you I'm the type of guy you'll never find Messing around with your mind, alright But ever since I've been away You acting like I wanna play Do you know how you make me feel?
Nagza tu atiwe kukua na mita kuwa blanda juu mekuwa bad boy ever since standard took chapa watu ima teke adi na ganda mguu lakini ya juu ya mfaidi akikuambia mini rough neck bad boy ndo unanipenda zaidi kila roho yako imechagua ishachagua na hiyo ni kitu nitoshua hata mwenye anajua ni Shinsky Shinsky Shinsky
baby you must smell fresh come love and then a check sinikuite Mariah jo vile ume carry ring kwenye belly na smile ya Halle Berry matake ya ni like since ni cheki kwa telly jumi wanga juu ya maji jo kama fairy ni wanga magush na sedusa ta medusa na kusa kibusa anapata magusa 9 inches kwa boxers a bass baby
yeah
critical intellectual and physical nipe nafasi nipe hii interval nikuoneshe loving is unbeatable now I'm be usintafie tuende nyumbani baby tusinzie nikupe tetu ima kwa kalenda nikupe agenda kupenda bogi benda
umetia bidii bana sikubali ukinikatana chinja best yako kwani mtu wa nguvu kama mimi siwezi kabila manzi siwezi kwa kila siku najisikizia ndani kwa ndani kila kitu yako shika maua ringia beste zako shika halua kulisha beste zako
Pero ya